Hello, Sfiso. Unjani. Nami ngiyaphila.
Esithandwa sami ngakwenzani ngakho. Mina nawe kudala sithandana for iminyaka. Kudala sazana, kudala saplana ukuthi sophanda si-invest esibayidlala nekara. Get into business, make a whole lot of cash. Senza abantwana, move to the burbs, sithenge ne-farm. Mara all of a sudden wena ungitshela ukuthi uyahamba. Uthi abangani bakho bathi mina ngikhoshile isikha. Phela umuhle kakhulu, deserve indoda enemali. Wabhizi ngendoda e-rapper esebenza 9 to 5. But I'm not worth it, futhi angina life. But ungishiye ungibona ngokucula ukuthi angina plan. Esithandwa sami kanti kwenzakala. Since wena endabeni zothi uzothanda usifaka abangani. Yeah, hayi, ngiyakubuza my love. Mina bengali nawe bengikubuza my love. Hello, awunguwelo. Namhlanje sithandwa sami wena ungenza kanje. Hello, awunguwelo. Unokungenza inhle isemphakathi. Mina nawe besithanda namanje awusengi. Okay, fede sekakuphethe ugazini phila kamnani. Showcasing your love ekasa anginakwala ngirasi. Plus ngiziluka unokukunika boma 1000 every weekend. So ha, uhlala ugrain ngesikati. Enhle kukawu ngiyamvuma ngoba nami ungishaye ngespina. La kuwe kimi kwavuleka iminyango nawe waphuma manje uyajola 99. Mara ngina stress cause ngimoja love. Khona ngiphiki yes you broke my heart. But you never break my soul and spirit. Cause iviki neviki ngiyazama ukukhohlwa ngawe sipino spirit. And for sure every minute when the money's up for me at this up. Vele ngiyakhohlwa ngawe. Namhlanje sithanda sami wena ungenza kanje.